Yesu tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaje, tuje imbere yawe, tuzanye imitima imenetse kugira ngo ubane natwe. Imvura y'umwuka wawe itunyagire, reka ubwiza bwawe bubane natwe. Urakoze Mwana. Kuko wabanye natwe, ushimwe kuko wabaye umurengezi, ushimwe kuko wabaye umurengezi, ushimwe kuko wabaye umurengezi. Adakama uri soko y'amazi y'amari inyota, reka umwuka wawe yongere atuzure, reka umwuka wawe yongere adusangire, akureho ibyaha naniranye, aze abane natwe muri byose dukora, udusukeho amazi yawe, udusukeho amazi yawe, udusukeho amazi. Reka imvura y'umwuka wawe itunyagire, reka